Ewe niso lingua Kuvivi nyukolo lwenu Niso ndibiza Niso bona ngata ndiniva Kumbula intlebe yam Aiko tukuba ingeva Ngubano wazi ubusalwa kwakho Ngubano wazi sphetho sakho Ngoku yintoni engandohlula mna NdinguThixo Ndim endinguye Ndinguye Ndim ndinguye Musano koyikiswa Ngonge ndawo Akana wamandla Kuni nina nini kiwe amandlokala uvuleki ngango musano koyikiswa ungonge ndawo akana wamandla kuni nina nini kiwe amandlokala uvuleki ngango Ngubano wazi ukuzalwa kwakho Ngubano wazi sphetho sakho Ngoku yintoni engandohlula mna
Ayikho
Shula wena
Yondika inkosi yam Ndoyana yondingaphiki Itisa emva kwam Itisa emva kwam Itisa